olo e mafuta male SBS Samoan.
Olo tau mafaile malo tele i Ausetalia nei e sa ili ni whaamatalanga whaatuatuaina i le tangata anu u Ausetalia o se whaiaonga e suafa i a Oscar Jenkins. Olo o masalumia ua fasiotia e vaenga aua Rusia i Ukraine. O Jenkins ua tolu se fulmele lua tausanga le matua ma na whaalia i siata video le ave whaapango taina oia e fita fita a vaenga aua Rusia. I se whamatalanga mai le ofisa le vai fafo le DFAT, na ta uaiele o iei ni mōri maufa atua tuaina, ua maliu Oscar Jenkins ai olo o iei popolenga i lona saonga le mū. Na saono se suyu la kapeneta le Labour Ed Husic i le ABC.
We, at the Foreign Minister's direction, have called in the ambassador from the Russian Federation to follow up on those inquiries and also to remind the Russian Federation of their obligations under international humanitarian law, particularly around the treatment of prisoners of war. We're providing consular support to Mr. Jenkins' family, who've also obviously requested privacy at this time.
Le sui o le kāpeneta le leipa i le malo tele Ed Husic. Ua sauni le au fui mū o lo tauma se mū tele i Los Angeles i le toe sa sao mū pe a toe malosi le angi e le matangi a toa i ma le mātu tū o le ea. I le teiminei ua toa lua se funu ma le whātangata ua whaamaonia le māli liu mai le mū ma le whaita wafi o fale ma mea tō tino ua li uefu efu wai. E owa i le toa walu wafe lima se laule au fui mu o lo tau male mu ma i le ea male ele ele ma na saa unua le pule whaatonu al fui mu i LA Christine Crowley o lo o iei pea Los Angeles i se tūlanga la matia ma i le toa sa sao ma le toa sa solo o nei mu.
We are carefully managing our operations to ensure that we can quickly respond to any new fires in addition to the increased call volume across the city of Los Angeles. I urge, and everybody here urges you to remain alert as danger has not yet passed. Please follow all evacuation warnings and orders without delay and prioritize your safety.
Le pule fatonu o auaunanga fui mu i Los Angeles, Christine Crowley. Na saisaia ma moli e leoleo i Brisbane se tamaititi e se furumana tolu tausanga le matua ina ua ia tui ina i seanga ese se tangata whainga aluenga a le supermarket ia Coles i le pitunu o Ipswich i le asonga fuwana tenei. O le ena manua ti ngā inai o se tama ita iono se furumana tolu tausanga le matua o ia whainga aluenga i le supermarket ia Coles i le Yamato Central Shopping Centre Ipswich, ma onisio tangata lautele, na halato sae saia le tamaititi, se ia taunu uatu leo leo. O ananafi na tula ia le tamaititi i le Ipswich Children's Court, etali iona molianga. O se esu enga na faiele na ufuanga sae sae le Yonga Hill Immigration Detention Centre i Western Australia na ilo ai le tūlanga whaingatā ma le tā la whaingai o loo sae sae ai tangata sulu faiele na ufuanga. I le reporti ala Commonwealth National Preventive Mechanism Ombudsman o loo faali ai le sae sae o tangata sulu fai i sela e le ai ni vainu po oni fale ese se i tulou o se tūlanga ua matua soli pala ina ai ala to wā ia te tau faa le tangata. O le no fuanga o loo pulea ma faa ngā yo ia ele matanga luenga o pui pui ngā tua oi le Australian Border Force. Na ta uai fo i le reporti, le lava o laina o feso o tainga, ma le uti uti o au onanga feso o suani langolango mō tangata o loo sae se iai. E toa se lau wono se fulu tangata o loo sae se ia le Yonga Hill Immigration Detention Centre in Western Australia, o le toa lua se fulu male iwa o ilatou nei, ua ova atu i leono tausanga ta luona sae se iai. Ua maala auli minister o le soifu maalolo ine le malo tele Mark Butler i le asosia fōma i o le mafaufau po psychiatrists i New South Wales e wha au au pe aona whewuta ngā ila lato umata upu i te tongi ma le malo se tete o na oa a fianga i au au nanga mō tangata i ai ngā se ngase o le mafaufau. Elata ile to alua se lau fo ma yole ma fau fau ua fa aulu ala to tusi fa a ma vai. Ina ua te ena ele malo se tete i New South Wales, la lato vala au, po ole vala au mai la lato uni, mo se si itanga e lua se fulmele lima pasene i o lato tutongi. O se tūlanga ua atili a wha ina aile au onanga wha a fōma i ole mā fawfau i New South Wales, ona ena ole tolu se fulu pasene o awanoa, o fōma i wha ale mā fawfau po o psychiatrist e mana omia, o lo o wha atumu i nei le taimine i. Na saono le minister, Mark Butler, o le wha a umi umi, o le lea i o se malienga i le wha ole mā lo se tete, ma le uni a psychiatrists, o le ātili tele aia a fianga i tangata e mana o mia tonga fitinga wha ale mā fau I le se tete o New South Wales.
The sort of mass resignation I've read about being contemplated in New South Wales would have devastating consequences for psychiatric patients and their families in New South Wales. I really do urge both parties, because I understand this is largely the product of a wage dispute or wage negotiation between the public psychiatrists on the one hand and the New South Wales government on the other. I really urge them both to get back to the table and to resolve this in the interests of patients.
Le minisita o nosoi fua malolo ina ile malo te le Mark Butler.
Like, share, mafaali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.